Genesis 26 verse 1. Kwaba khona indlala ezweni ngaphandle kwendlala yokuqala yayikhona emhleni kaAbraham. Uyisaka waye eGerari kwaBimeleki inkosi yamaFilisti. Verse 2. UJehova wabonala kuye wathi, ungehlele eGibhithe, hlala ezweni engizakutshela lona. Verse 3.
Ugogobale kulelizwe, ngizakuba nawe ngikubusise ngokuba ngiyakunika wena nenzalo yakho onke la amazwe, ngigcwalise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo.
Verse 4. Ngiyakwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu, ngiphe inzalo yakho onke la amazwe, ngenzalo yakho ngizakubusisa izizwe zonke zomhlaba. Verse 5. Ngoba uAbrahama walela izwi lami, wagcina ukusho kwami, nemiyalo yami, nezimiso zami, nemithetho yami. Verse 6. U-Isaka wahlala-ke eGerari. Verse 7. Amadoda aleyo ndawo ambuza ngomkakhe, wathi, ungudadewethu ngokuba kwesaba kusho ukuthi ungumkami, ethi funa amadoda aleyo ndawo angibulale ngenxa kaRebeka, lokhu ebukeka kahle. Verse 8. Kwathi sehlale khona isikhathi eside, uAbimeleki inkosi yamaFilisti walunguza efasteleni wabongabheka, u-Isaka wayetekula noRebeka umkakhe. Verse 9. Abimeleki wambiza u-Isaka wathi, bheka, impela yena ungumkakho, usholoni ukuthi ungudadewethu na? U-Isaka wathi, ngokuba ngathi funa ngife ngenxa yakhe. Verse 10. U-Abimeleki wayesethi, kuyini okwenzile kuthina na? Bekulula ukuba kufika omunye wabantu alale nomkakho, bususibangela icala. Verse 11. UAbimeleki wayala bonke abantu wathi, othinta lo muntu nomkakhe uza kubulawa nokubulawa. Verse 12. U-Isaka watshala kuleloze, wathola ngawona lowo nyaka okuphindwe kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa. Verse 13. Lo muntu waba mkhulu, kwayilokhu eqhubeka ukukhula njalo, waze waba mkhulu kakhulu. Verse 14.
Wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceku eziningi, amaFilisti ayenemhawu ngaye.
Verse 15. Yonke imithombo ezazimbili ezinceku zikayise ezinsukwini zika-Abrahama uyise, amaFilisti ayeyivalile, ayigcwalisa ngomhlabathi. Verse 16. U-Abimeleki wathi ku-Isaka, suka kuthina ngokuba unamandla kakhulu kunathi. Verse 17. Isaka wayesesuka khona wakha esigodini saseGerari, wahlala lapho. Verse 18. Isaka wabuye wemba imithombo yamanzi ababembile ezinsukwini zika-Abrahama uyise, ngoba amaFilisti ayivalile emva kokufa kuka-Abrahama, wayibiza amagama ayiqamba ngawo uyise. Verse 19. Izinceku zika-Isaka zemba esigodini zafumana umthombo wamanzi aphethuzayo. Verse 20. Abelusi baseGerari baphikisana abelusi baka-Isaka bathi, amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi eseke, ngokuba baphikisana naye. Verse 21. Bemba omunye umthombo baphikisana nangawo, waqamba igama lawo ngokuthi isitina. Verse 22. Wasuka lapho wemba omunye umthombo abaphikisananga ngawo, wabiza igama lawo ngokuthi iRehobhothi, wathi ngokuba uJehova usenzele indawo siyakwanda ezweni. Verse 23. Wasuka lapho wakhuphwa waya eBherisheba. Verse 24.
UJehova wabonana kuye ngabona lobo busuku, wathi nguNkulunkulu kayihlo u-Abrahama, ungesabi, ngokuba nginawe ngizakukubusisa ngiyandise inzalo yakho ngenxa yenceku yami u-Abrahama.
Verse 25. Wakha khona i-altari wakhuleka egameni kaJehova, wamisa lapho itende lakhe, izinceku zika-Isaka zemba umthombo khona. Verse 26. Abimeleki wayeseya kuye evela eGerari eno-Ahuzathi umngane wakhe noPikoli induna yempi yakhe. Verse 27.
U-Isaka wathi kubo, nizeleni kimi lokhu niyangizonda, nigixoshile kini na?
Verse 28. Bathi, sasibone nokubona ukuthi uJehova unawe. Sathi, akube khona manje phakathi kwethu sifungo, phakathi kwethu nawe, senze sivumelwane nawe. Verse 29.
Sokuthi, ayukusenzela okubi njengokuba singakuthintanga sikwenzele okuhle kodwa. Sakumukisa ngokuthula wena usubusiswe nguJehova.
Verse 30. Wabenzela idili badla baphuza. Verse 31. Bavuke ekuseni bafungisisana omunye nomunye. Isawa esebamukisa basuka kuwe ngokuthula. Verse 32. Kwathi ngalolo suku zafika izinceku zikaIsaka zamtshela ngomthombe ezaziwumbile zathi kuye, sitholile amanzi. Verse 33. Wayesewabiza ngokuthi iSheba. Ngalokho igama lomuzi lithi iBerisheba kuze kube namuhla. Verse 34. Kwathi uSawu eneminyaka engamashumi amane, wathatha umfazi uJudithi indodakazi kaBheri umHeti, noBasemati indodakazi kaEloni umHeti. Verse 35.
Baba lusize enhlizweni kaIsaka noRebekah.